I le lua se fulumo ono tupu tau sangata luai. Se iwanga nā leli I o Olsen Filipina. Ele I atoa se to alima ni tangata mai sa mua mai si atunu o le Pasifika. Na ta aalo ile ta alonga le lakapiliki I au se talia nei. O le tauwanga le NRL e pei ona yei nei. Na whanau mai ina ua le ina ua toe tu ufaatasi le ta alonga le lakapiliki. Lea na tau mawhaile company News Limited, Rupert Murdoch, e pūlea ila lo le Super League. Ae ile se fulu pe se fulu male lima tau sanga o tuana inei. Na mōli mawina ile to atele o tama whanau mai atunu o le Pasifika e au fia I Masamoa. Ua ta alo ile ta alonga o le lakapiliki I le NRL po le National Rugby League. Ile teiminei. Toitoe lava ina le eise au o le NRL, ele o yeise tamata alo e afua mai le Pasifika. E ui o le to tele, na whaana na ui New Zealand, po o au se talia nei. Ai o lato umatua, ma matua o lato umatua, o tangata e afua mai I motu o le Pasifika. I le taalonga le asona nafi sini I le vao le toa Samoa ma Tonga, ma le isi taalonga na whaia I le vao Fiti ma Papua New Guinea. E o vai le toa lima se fulu tamata alo na awai I ta anonga ia, o I lato umai ta alo I le NRL. Na saunoa se tasio le I Samoa, e suafa ia Frank Puletua, na masanio na ta alo mo le awa le Penrith Panthers. I le afa iwa se lau iwa se fulu, sa na ole ali I o John Schuster, ia le tama Samoa, na sau ta alo mo le awa le Newcastle Knights, ina ua mai au na ta alo I le aua le Auphilia New Zealand I le lakapiuni le All Blacks. Peisa ana o John Schuster ia le tangata Samoa ia mai ei Malaysi tama Maori ina ta alo I le aua Newcastle Knights. Ai oaso nei, toi toi lava o le, o le afa o le aua Newcastle Knights o ila tou o tama whanau mai etu motu o le Pasifika.
Even look at clubs like Newcastle, you know, they may have had one player in 1996. Half of their squad now are Pacific Island players. You know, Penrith is exactly the same. When, you know, myself and my brother were coming through the ranks, it was probably about two or three of us. Again, it's over half, you know, of the team now are Pacific Island players.
Frank Puletua. O le kapeteni o le awa fiti. I ne taalonga ma Papua New Guinea le asona nafi, o le ali I o James Dora. Na ia ta ua, o le toa tele o alo ma whanau a le atunu o Fiti aso nei. O lo ofa atalitali ava noa e piki ai se au o le NRL. Ona, e fia muli muli I le whaataita inga, a le toa tele o alo ma whanau o Fiti po o ta ma whanau o Fiti. Na ta alo I le NRL. I le teimi nei o se tasi o o tama whanau o Fiti e sili o na lawi loa I le taalonga o le lakapiliki I le NRL o le li'i o semi Randrandra o lo o taalo mo le Parramatta Eels.
If you look at Fijians, naturally rugby league is their game. Like it's you get semi Randrandra. That's just an example, but there's so many. There's a lot of them boys back in Fiji that are just waiting to get their chance.
James Dora. O Sikamanu, ma Frank Pritchard, e ta alo uma I le awa hal I le Super League I Engelani I le teimi nei. Ai ole pō ana pō po le asana nafi. Na kapiteni ai Sika Manu mō le awa Tonga, ai o Frank Pritchard mō le awa le toa Samoa. Na whaalia Sika Manu po le ale la whaingā wō ma Frank Pritchard ia ele ngata I lea o le toa tele o le awa Tonga ma le awa le toa Samoa e maasani ma ta alo whaatasi kalapu le NRL. Ai ile ta alonga le ana nafi ia na tu uese ala tau whai ngā wōna. Ai alo I se ta alonga I sili o na mata ina.
It's definitely going to be physical, you know. No players going to hold back. It's just the history of the two nations. So, you know, come Saturday, I'm sure there's going to be a lot of fans running onto the field after the game.
Sika Manu le kapiteni o le au mai Tonga. Ia e pei ona whongai natu I a tātou tala o ta alonga, ma tātou telefone nei a fiafi. Na manu malo le toa Samoa se fulu male valu I le ono tonga.